mutima omubi nsaba kukulume katikati mpuulire nnuku matu lulisanyu likwekanye omuntu gwe namatira luli naye yamala nammatira kati tuli mu byakweraga tuli mu byakulya mapenzi ani kumatira kuba nawo matira gwe kitwale nti ensi yaffe kankole ekyo kyensinga okumanya nze laafu nina kitone baby teweteeka ku presha oyomba n'abawala banyekwanyisa wawamba wamala nyabo kitegeere ezosikwesizala butozitomera leke wemanyi oyina muzibe oyeze amaso gange galaba tuse woliloka kuba bufaananyi lowooza ku lunaku lukukumwesembeza senjiriya bya fyucha beera mukumu baby wenalinga sindaba kukufuna abawala baali bansobera nga bakulembeza nnyo ensimbi ekyo mu mutima kyankanga sasura naye mama wakyuse embeera nkwagala okkamala kati nkolelera kukuwasa mpeta nkugobeka abawuzumbi oyawukane kwababomu makubo banoonyemu abo siri mulungi mu bintu ebimu naye mu byalaavu ndi mugumu awo tewali kibulamu kuba ne mu byenfuna ndi mugimu mbeera mugumu kuba tuli bumu siri kulekerera kakupresha moyomba n'abawala banneekwanyiza wawamba wamala nyalo
wawangula
kitegeere ezosikwesizala butozitomera wemanyi oyina muzibe oyeze amaso gange galaba tuse woliloka katira bakuba bufaananyi ndowooza ku lunaku lukukuwasimbeta senjiriya bya fyucha
na change chitakajua
newe tulibanga tukadie bisigala kuyita baby face obulungi takajua chimaje
wewe
katika bogele
Baby face,
omulungi takadiwa kimanye.